Jey yamde na hawre min taji chapande tati siki sakafu wala dande studio kalangu ketino kibaru jimodo e fulfilde Omar Hamadou Masinaji Isa la wali tawano nani kwe mati. Nani mbe ardido sarusi bankia lady adunaru mo lady Niger ender andi noremi wipe koji toto gole jimape hakunde mape e gallu nyamei. Domudu ora andi be padda keno golleji mabbe wakatino jippino lam wadano noga e jegol leru jie dubujinaadi de noga e tatim nanni be dental leede tati de sahel bi etede as kamedu kolle min jamrayi eno dum faddori cede niger ma jawdi niger der bankije de be kauti mbeccaji goti kenga woni ko be ngadi de hawrinde wagadugo nanni yewtere meden pidino ande en jatana na tan gudu maria Region di Fatokale Tentariki Zabe Akande. Kori Jamir Tema ender no kali rode ni ender ko ekibaru jume den fedde lady Niger haudinde hokkol hagwaru jubi etende ANP ender andi nore ender Madame Clara de Souza wadi sapo ejoleru fevrier kanko holi ardido saru siji hano banki al lady adunar ender ender lady mede Niger ko eputitan sigilaji mape hano golle noni to ender ender lady Niger domdu chaga lebi jegom depe padino de golle gambate ale jipino lamu gadangol jie dubu jina didi eno gai etatim emo hakin kine du fawari joni kongal banki al lady adunaru no golli da yade do ardangal gomnanti lady Niger dum woni ko wi wakatino haurinde dum woni jahangal nimbe gomnanti leydi Niger ko horejo gouvernement Lamine Mohamed Zen Arti nani mbi an ministry be dental leydi Sahel tati kawri kenga alkamisa to endam wagadugo nani de hawrinde du wada kena chagal de Burkina Faso Mali e Niger kolluno ko kam en burtake der CDAO de leydi tati du kolli e der andi nore mudunde wiide jamrayi e lawol gol imewa hoji faddade jawdi Niger der bankeje mabbe Abdoulaye Diop ministre leydi Mali kawjido muraduji leydi mu e leydi Yassine nani ko Aissa Zango studio yafa
reuni a wagadu
sappo e joyi lewru fevrier hitano du ujuna didi e laso e nay ministri be AES fedde dental leydi Sahel Niger Mali e Burkina kawri wagadugu jancude jukkolgol umowa jukki leydi Niger di enden nangude jogade salo hukkitidde leydi di enden jawdi mu har nawtorade BCAO banki mawdo leede hirnange Afrique jukkol leydi Niger jukka goldu do tanaki labi kawjidi golle fedde de enden bagoto ministri be AES der hawrine mu e yami wartirde olun jukkol gol enden do ko yaawi ganta himbe leydi di enden no tawa der durwo ko nafata dun e yaadu yeso hebo der burna mu en sabi jukkol gol enden wada gan tungude yaadu yeso mayri
amen de son destin
Patrice Talon horejo leydi Benin e der wakatino noduno hokkobe habaruji jetati leru fevrier bitido waddi filla mabbugol kereel hautade e leydi Niger o wi'i du o jaman yaade ardibe fedde CDAO hebana o fi mosala ittude jukkugol ngol leydi Niger wadana Arnold Kausen dum woni kokko habaruji do filla jonde jam e potal kanju e denagu der Sahel yaade badde hirnange leydi Afrika o wi o sigilan holla ko lawol gollido lobbol tawa hakkunde leydi didi en kanju e CDAO e dental leydi tati biyeteda AS Fadel Alou yottide
Alors, de l'annonce faite par le président Patrice Talon.
Arko darta pirtul kerol chaka leydi Niger e Benin ko Patrice Talon arido leydi di enden wadi fillam ko dum waawi wiude domun kan woni ko wadda ko yirnan non hebo der burna e lumaku himbe leede didi de enden pamral du hebo do labi politique denako e higiraku i tawanu chaka leede didi de enden gal leede didi non de enden mawdan tawanu chaka mu amma de gonga de en dari du enden tawadan chaka CDAO e leede AES ndani modda hande no do lawol tajude du gan leede AES ndani bi i burtake samsam fedde CDAO de endan de CDAO he hore mu no he bawde mu dum fu ko watta leede de endan to burto e garta jodade der
mo l'opposition de quitter la CDAO
hande maunde oni woni ko dum fudde yude sollare do der gallu nyame yaade der regioji leedi nin o fidu wala basi ko dum wawi waddude fanon fu harto cellal ni be kaccelu lawan gaptia ardido saruska jido filla etol ndiyele e kenduli do der leedi famini bandimin hasan nur adraman
hendu dumin gon minen gi'a wulo wulo natungo gon no der ko waddi dun sollare wodi ko neddo yi'ata ko buri metri ji ujine tati amma jon edum burti burde wuroji gon gandeni ciwama far gure gide neddo burta metri ji keme tati sollare ko wodi mayido urta metri ji keme nay maradi metri ji ujinere e keme jeego difa gide neddo urta kando metri ji ujine didi tawa metri ji ujinage didi zender metri ji ujinage didi e keme je tati gaya neddo urta gide metri ji ujine tati mine mija ko handen hendu dun no wadan hautade e sollare dum wawe yottade fa lewru mars
wala pusia
en janto en dan der leydi te sawa kenga alkamisa ono en der hawrinde meri mabbe mawdon wanno dum waddi filla ko jolo ano soge raga noni police ji meri yer duni no mer on famineddi police ji ko yete di golle no wadam ko meri on heba renude bibbe wuro kanjum be aremum law wali inusa mer mo te sawa nani ko wi ilia mumini
illa dubi ina ide noga e go'o minen tefa no min gatta ko min keba polisi be meri de dun hepporoki sadarama onni woni polisi be gala wakati fu de ni gimi komser hokkamin polisi be umo hollakam ko kambe ma e kejanaybe de ni darama lumo fu no handi heba polisi be jo bani fandi de fu wadai musula sadar magi din kebo dowmun amma handen dun no hokkamin lawol min keba be amin
namudo kinamune nani mbien do der niger wonji tol hano bibbe awa tirdi ko barke de man wonji tidde dun wadde kulle gon golla nonga rewbe yaawi wadde ko lati idun walla be hebude humtude muraduji mabbe unduno wada ko kulle bonji titede dun bawaya madam mustafa maria to garba bonji to kulle tereje de nani ko wi rafia abdullahi mosi
no transformo loanyo
minen bayla albatte den min gada kulle kewde minen gada chondi mun e bitamun minen gada biski chocolat der li ordun ketti hano poivre en carotte en pomme de terre kitta keccho ha ko wondi bundu baydol kulle deni yada tana ko wodi der wakkati on minen godi kulle gollitirdi ko nikinta li ordun ketti din denko min jorna dun min gada chondi mun tomate keccho minen jorna dun min gada dun chondi e bitamun albatte den do minen gada dun urko lio kulle de min baylata no wawi wadi lebbi jeegu o fa hitane bumbure dum bonay fudo ko suma yerde no wara himbe nawtorto emu sanne
on peut s'en servir
sai ko tender region agadez to enda arliti ko watto tonuje tundiji milioji chapande tati kan woni ko kampani kominaka yo pirinini le njairi chagal ni ko mabbuno der dubujunaji didi enoga ego o kampani orano gaddo dubi la soji didi no wasandi jamdi iranium tundiji di yoppidini yoga munu hendu no hoja dum nane bien sollare gere dun no miro der leedi dun do yerno pelle jingano jakkeji bibbe leedi bi idin wodi bas ko dum waddan tabe arcellal mabbe al mustafa al husaini alasan o woni ardido fedde jingano hakkeji bibbe leedi der arlit nani ko usman umar
kominak ta samu shekara 40
lokcinde te kominak wadi dubi la sogi didi no itta iranium wakati be itta iranium ko be gidi be koja be boppa ko be gida dun to ko be boppata kawa enta himbe na walla to dun ittete idun woppe dun duudi der no kuji den don idun torre himbe sanne ko wadanta himbe na wallaji no wada pecce chapande jeetati do herme ko be boppi don en hendu dun no hoja dun no wattana himbe na walla e gala niyado ko ottata dun hunde non ko bon ta leydi din ga idum wodi acide huno ko watta dubi la sogi idi no itte no rufe der no kure den illa idum nyama tasiri din fa nyami kaaje den fa yotti
yena cin kasan nan duwa sunena cin sede kay der wasiki
nani mbi ali ko jeppino laamu wadano no ga jeegom lewru jie dubu jinaa didi no ga e tati bibbe leydi niger hewbe kawri to enda to compagnie sogeji meden koniroji dodo to wite escadri don julude wadde duwa eje nafilaje ko wite alkunutude dume woni dun don le wakati o woni ko watte modi babaje to do biyetede mustafa ahmad goto mo fedde dina alislamagal der niger nani ko wi hawa usuma
Al-Qunut no lawol no gol juldo na julbe kaldata e jomirawo tagudobe juldo na jama are julbe no kawra wadude Al-Qunut o endan ko dina al-islam gal holli duno al-islam be kada deni be kam yake na yebe godi haju guddum do ko yawi na be gi'i ko gulgini be ko wawi torrude wala du tobe du e keba balla de hana to Allah subhanahu ta'ala Allah e hore mun du wi'idum der sura mun gom deni julbe hakkiloji en ummake nade ibe torra nade pota he wobbe be jama dum be eela dum e bude mosola hisude ko be tawra dum enda de on gondimbe du der julde joy gadeteede raka are sakitine den dermu Al-Qunut o enda wadete se nyande jam na mosola ko suli on dum enda he
en konta to enda gaya dum woni der region doso jango asabe wono nimbi en hano sappe jeddi lewru fevrier ko woni ko bibbe le wuro gaya cuboyto lami do mu en kesselomto umaru ide mayno de der dubu jinaidi de no gaya didi zakari na dere goto tawade der komiti kawjido fila sigilaji on nani ko yibande min fadel alu
ge kwara go hanyagte
mar lady gaya no sini wadugo hawrinde mawne ko cubaki lamido gaya nyande asawe jango nonni denne hobbe dubbe no garander gaya ko min gidi ni won be tawa wuro gaya gon no labi wadi min burti minen buwa gaya lato gaya keso lamdo subammin gudo adilaku jurmotodo talkaabe gaya gan handen filla lady saibi lady lady deni wala lamido gasudo leydi wala kam min gon minen ela Allah subana min tubaki Allah kam min kaja
zama iko suba mo bi sabo fokul suba
en der lawal goto goddoni min gari e hebde habaru ko wi'a ki cubaki lamido keso on egginama fa wartore noni e yewtere meɗen pinniɗo hannde ni haltana filla zabiya kande debbo noon jimo moɓi leydi gudi maria nder région difa o du ronana ɗum na e inni ɗum mbiyeteɗo mariama kallu bandimi mamadou mado nani ko waɗi tarifi makko kanko zabiya kande sakketino
ko leydi Niger ni yimoɓe e tawaɓe nder golle fina tawa e ko nandi titta no gadda balla mu en sanne har ko darta fina tawaji himɓe leydi ɗi enden ko watta darje majji ande juttoduni fa handen to jama are leydi ɗi enda nder yimoɓe no limte zabiya mariama kallumo gudu maria région difa nder ɓurna makko ni laamiɓe e himɓe mawɓe leydi ɗi enden yimanta gaɗa mayde makko tani ko zabiya kande luttinimo zabiya kande o duni fa handen no fillano en nokkure mamirawo muɗum o enden ni nder fina tawa bere beriɓe hano ni enden
jimol gol mi waɗata kokkol Allah no amma mi ronat ɗum e mama an Mariama Kalu kanko yimata jon o wura min woni nder nokkure makko miɗo yima no wodi hawrinde mawne gon ko waɗa nder leydi Niger ko kollol bawal dow fi jimi dow himɓe nangotira duuɓi ɗiɗi e sappo e jeenayi min heɓi bar jaari arani fa laabi ɗiɗi ton en tilabeeɗi
himɓe ɗumi gi'i dow golle zabiya kande madame fannata aji ardiɗo duni fa handen fedde rewɓe gudu maria nani ko wi'i dow majjum
nome anniri fina tawa no zabiya kande wamirta imo yima gonga e ɗuwelamen sanne fudu ko o waɗata no tawa nder fina tawa amen kasen zabiya kande o de o fuɗɗi yimude gimi makko no beegini sanne gam zabiya kande o en o roni ɗum no
ko watta to fina tawaji ɗi enden ni majju no hani noon ɗum durwa joɗɗinde sigila majjum zabiya kande
e nanganamin gan ɗuɗal jimoɓe leydi Niger ɓe keɓata lawol ko wurti nder leydi ɗin nde ni ɓe nanganimin to fuu hakkeji amin majjata gan jimoɓe gala golle gon fuu sai jimi ɗin nde ni ɓe nanganaymin ɗum waɗirta no woɗiri kan waɗata min nangira sembe fina tawaji amin ɗin jaki yeeso no heɓete dey ko sakiti ɗum ɓe gala ɓe nanga fina tawaji ɗin do nde ni ɗum wala ɗum nanga ɗi majjanno
ɗawan to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana joppide e mamman ada wadda ko ɗengal hawsankore yamde joyi min taji la soyɗiɗe joyi kirtanto jam hiri